Kesha.com.
Hip hop still alive, man.
Get down,
fresh.
From Silver
Line. I just put that. News call for
us.
Dave Kings in the building. Easy Lion. Slum Teaser.
Ingira Moso, Ingira Moso, Ingira Moso.
Great Framax.
Let's go.
Hey, City Quest.
Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Mani yao. Chafi be mechi.
Chile mechi.
Lipoku na lipoka kuno ni chofeta mumfa. Mazeto kuli badman kai sanga kumfa. Yes. Tikelo hove mukali uyo kale tuali up. Kwe modevo ya bapanshi fukale tuali up. Yeah. Marukule wa mukia mkusa lipa chafidu up. Yeah. Mfoma kule rapa biti na palasi jingo. Rap killer heli shina wamfuika. Monga musepela clown kale wamfuika.
Yeah. Badman. Ati chile mechi. Ati ni chino is make a chile mechi. I got a beef chena ni chile mechi. Ni flower li flow lion se fetch le mechi nilifi bear kwa tenele mulu fuku tu aita botumbu malo lontele makunga kutu balife down ngakateka nechi pumpu tu doba babile kwa tini kadulu na zungutu
na bambu na baleti chafi be mechi bakalali kina wati chile mechi chafi be mechi chile mechi na bambu na baleti chafi be mechi bakalali kina wati chile mechi.
The big wig is in the listen.
Chile mechi.
Chafi be mbeche fe wanje wakuno. Nangu henga rapa shani rapu tanchi rakuno. Hero na wana mabaz ndo shange mfulo mufumbi. I'm too shine ngaka suwa mumakumbi. Jamba wobu no kufika fena kokano. Sonte po umo wachi rakuno nga tewano. Yeah, na wano lubango nta nari kafe munda. Spita fe pa mike ngen soka nda munda.
Ngabambo na valeti chafi bemba. Mami na wokumbo na watile chichile mbechi mwaiche. Chaba naziki uta chile mba chive pika. Kange poto peshi koi ya chile mbechi mwaiche. Chava shani kanshi, ngako menshi kanshi. In fact to you upe kozi vengi asha panshi. Float tight inga pants, mwai mina pake. Mula nunga ndepita wakai watila fiati.
Na mambo na baleti chafi be mbechi. Bakalali kina wati chile mbechi. Chafi be mbechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mbechi. Bakalali kina wati chile mbechi. Chile mechi.
Baleti saikaba nefivemba. Ti adipusa nako nefivemba. Kuri vambi mwila mupashako. Ati nimfumu yobifu mwila mupashako. Sitapangu ati sosa la kanyanda. Ati muka di sosa la kanyanda. Mvenomas wala bumfu busungu. Bachifita wala bumfu busungu. Ati nabana marainzi. Nchila pampasa. Gana pone na chila pampasa. Nabana mabazo mwonse munuina. Jipunga bembo mwonse munuina. Tinshimbika tuinshinga vale mpeta. Take it to you boss. Mwa vale mpeta natemwi kwa kubantu. Nshaka fule po crown na rifuala. Nshaka fule po king.
Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Chafi be mechi.
Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Taumfika lakai. Taumfika lakai. Bakanya kanya in the building.
Exclusive.
Dom Seas. Timbalak. King Obio the baddest. Game there got. King Keka Kekai.
Nip your finna, nip your finna.
Stina got. Ten ten. Brave is a got. Kush.
Downloaded from iLoveZedMusic.com.
My name's Azaisi. Captain's Music. It's Bios in the house. We are.